If you attack me,
what?
If you attack me,
what?
Get out your house.
Shadow
lawyer. Oh, one packet in one bagobia. Nayasia, I know a lot of no kuta. No kuta and a low madam. Macano Bodaha, I did got no to no kuti. One packet in one, I give you a quitte. Near Viga, she pay her haggard, yea, when not to no look at her. Kutte gill lawyer. Near Potania Gigua, and come my.
I am Bella,
come
my. I am Bella, I am Bella.
My head is not well. You see, I give it. Otawa, Otofuma. Ni agu akwado. Nkomai.
I am Bella.
Nkomai.
I am Bella.
Ni agenzo.
I am Bella.
Uzazuwa.
I am Bella.
Ni agusi.
I am Bella.
Yawe potacha nima okuta ahụ mma ya wee sị na ihe na-eme ụmụaka unu adịghị anụ ihe unu makwa na ọdụ iwu n'obodo ha ịnọ n'elu okute unu gị wee jụ getukwu n'elu okute ahụ na ọ bụrụ na ya abịaghị ugbu a ka okute gara bụ ilo gị lokwuchaa gị na ọgwụgwọ ga ahụ gị anya onye na-eme ụmụaka ugbu a ịnụ chi ntị adịghị mma